zmusicafrica.com.
DJ Git on the 1-2s.
YC Machine. Yes, bwana wakwariti, hii ni korapo. Amiria, Aremax, Aremax.
Don't look back, I will be paid. Don't look back, I will be paid. Lika sila basilo, ziwa chambe. Uyo ni iti wako iwe. Chambe, uyo ni iti wako iwe.
Awe baby.
YC Machine.
Tando kupaki osa pole na kumbuyo fika sila vasila. Pacha pa festa ti unanikana. Nangare roni chani wapwera kuri ine. Wezo vele la wanzako, wacha watu. Wazako, weze after wanzako, wacha watu. Wazako, palilelo wakutawa. Meine lina pesa kuna wina. Wakonde tuwa, na wina. Wamutima monga ni wa mamaka. Woni sunga, woni washida. Woni pigira, woni farika. Tika sila, basira, osa polela kumbuyo. YC Machine. Wamukanya Mike.
Don't look back, I will be paid. Don't look back, I will be paid. Tika sila, basila, ziwa chambe. Uyo ni iti wako. Chambe, uyo ni iti wako iwe.
Awe baby.
Bali life, bali vindu vambili, vamele vimavuta. Ngati nzelu za buta, zobwela kuli hiwe, sibeta na mwajunta. Mbobozana na iwe, sininga ese na gana no. Nina esa kale, vina kanga na gana no. Ndongo ya festika kushoka. Ya seki mnyuza fuzila. So ine kubweza na naiwe. Iyo ni boza. So ine kubweza na naiwe. Ayo ni malosa. Sininga yese.
We back. Don't look back, I will be paid. Don't look back, I will be paid. Lika sila vasila ziwa chambe. Uyo ni epsi wa. Chambe, uyo ni iti wako iwe.
Awe baby.
YC Machine. Mwana wakwariti. Vika sila vasira. Eski niko rapo. Amiria, Aremax, Aremax. Wamunganya my king, my king.
Live Records.